Obulamu we guba mukeka ye gwensansa manyafunye okwanukulwa mungu andete dansa Obulamu we luba luyimba yenze alina dansa Yadde wanja wa muswama kamufunile ba bouncers Pasita wansembeza mumutima nonzija mulukubo Manya basigala wansi balaba nkovu mumugongo Solifuna nkaya nabye nakuwa temwali bya balongo Olisigala womuchecho na mala nzisirya bigambo Woba nawe uli weni tulibela femi Guba mukeka ye gwensansa manyafunye okwanukulwa mungu andete dansa Obulamu we luba luyimba yenze alina dansa Yadde wanja wa muswama kamufunile ba bouncers Pasita wansembeza mumutima nonzija mulukubo Basigala wansi balaba nkovu mumugongo Solifuna nkaya nabye nakuwa temwali bya balongo Olisigala womuchecho na mala nzisirya bigambo Woba nawe